Jones.
Superstar Entertainment Kenya.
My life is nothing.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. Sababu ya upendo, bili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo.
Never seen before. Wengine wanini?
Oh la la la, la la la, la. Never seen before. Towote mpaka kifo, madunga embe wanini. Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kenge, huo mwavuli.
Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabali. Nigege, nigege, mikoko tabani.
I love you, right? So you have to focus on your vision. Please, don't listen to them.
Superstar Records.
Oh, baby. Ukinigusa nyanga nyanga mwenzako, usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Nahisi hakuna amani, sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kuichi chumbani, azishi kichwani. Asa pale kiwa mbali kami. Chochea kuni kwa kishendo, jiko lako ni mimi. Unipe joto joto bezi kwenye baridi. Tangangana nawe nitabaki nawe sito kwa champweke. Shika shikilia usiniache mimi chunga siniteke. Tafune unavyo utaka kiuno sini machakacha. Serebuka unavyo utaka. Hey.
Oh, you show me.
Please show me.
Oh,
girl.
When
you're lonely.
unachana nami. Fuma, fuma, mama usiku na mchana unikoko siumi.
Unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye. Mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya. Natamani nimtaja tajina ila naficha, naficha. Naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha. Akatoroka nege wangu. Simrefu simufupi, simweupe simweusi, rangi yake ni ya kati kati. Kasema kwangu wa furuku
kwa jina na muifati. Sije kuninyakulia kipenzi changu jamani. Kacha kuniharibia penzi likawa mashaka. Nenda mpenda kijana mmoja, ila kumtacha o na ukopa ukopa kwa jina na muifati.
Sugar, sugar, sugar. Sweet like your kuku, tamu sana. Sweet like your suku, I'm going to die. Wenye ni wisi jiwezi nimezama. Mikorazon, my baby banana. Benzi hulifichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Benzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kamata. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Chaguo mwenyewe ntakula ndo nile ama nile ndo ntakula. Najisevia manyama nyama utamu utamu. Naona raha mie unavyo nipeleka puta. Makodinda mako stamina yani shop shop. Naona raha mie unavyoshusha kwenye tuta mama. Makodinda mako stamina yani soft, soft. Umeniweza niwe kanizike, kanizike. Umeniweza ukiugusa mwili wangu unashituka moyo pa. Baby wangu nishika nsije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Sitaki chu kwa dunia na kusisitiza uweke kibubuni, bubuni. Hata kwa debe la karanga ni muhimu kujipanga, zawadi vitenge vikanga, penzi letu kulijenga. Milima mabonde twapita, tone usijezi mata, tone na tone ndo jazalita. Dofile mapenzi letu roza wapita, mama mapenzi vita, analopanga Mungu la pita. Dofile
hati moja ni kusifie, weka makatuni mwendo au kakasoro. Nata wimbo ni kuimbie, so kwa mafumbo kweli mwali ni mefolo. Shida ya upendo uko moyoni, natamani kuonyeshe na uonekani. Wema sweetie imani bani, nimependa kwezo kuhafani. Mawa dali, dali sweetie, sweetie, lemi dafani nani tukwichi, kwichi. Kapo imesha noka na twiti, twiti, au janova saize ni twiti, twiti. Akamu unainuka mama, unainama, nyosha muka kwa kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama, kamu unakunja kidogo. Awe, aye, awe baby, awe, 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 awe baby. Chamua, awe, nama vya kupenda sunajua. Awe, mile uwezi kujishaua, akama tungo fata kama nyonga teua. Awe, mafuta niku pakase, kwa soko nywela kilipsi na ulimi usijatengua. Kinuko tamu nipate kwenye pete ninase, nikupe yote sipimi. Etina pime dori, dori dori, kwa yako migandisho makamu dori. Na dori, na dori dori, mana mapenzi popota kwa kwa kore. Na dali, dali sweetie, sweetie, let me define it and do kwichi, kwichi. Kapo imesha noga na twiti, twiti, auja nova saise ni fiti, fiti.
I swear to God, now me barikiwa utu, now eti amina, dua zimeitikiwa. Hashtuti nije kupa mali yako.
Mofanya hima, mwenzako nimezidiwa. Maututi nasubiri tiba yako.
Na nisipo kuona na raha nakosa, situli paka unikumbate dali.
Oh, kiranga chote ni koma.
Kapia, unaniamini, na umeniridhia.
Oh, unanipenda mimi, unanitaka pia. Unaniamini, na umeniridhia. Ino subiri tuachane,
utasubiri sana.
Wapintaweka sura niambie ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako usishangae mama umekiweza ikikifimbocheza umezidi sifa na sina mtetezi hapo mbele sijenka kitabatai onona vyo nibeza nasi tunapendeza pana icho kiunuri iyo mikunuri wengine mwenzako sidani toki uno iyo mikuno wengine mwenzako sidhani iyo mikuno
ingati tu nimewamebarikiwa
toki uno kama umefunga mota unanipeleka peleka puta na sina cha kusema moyo ulivyo usokota unanipandisha na shushi tambua ya hivi za bega nikangwi na nikaliwa kwa watu kunumiza baby chondo sineche mwana misiwa kajuta kukupata juwa kinyata nda kwe dalili mweza kuna nipa mashaka juwa kwenye mapeza kuna utasili ona chokulinde kaboti kati nikwite betu nitedati ya po kidogo pokea zawati chona sinyi pereti kati mama ukinyona mtu mzima nalia kwa jili ya mapeza kwa si shangai mana umeniweza mama nyuma mkia waweza yani mezidisha sifa na umenikuleza kinyata sijenga kitapata sitaki kukupoteza mama telezo ni makengeza mana icho kiuno
chui
I fell in love the way you fall asleep and my love I've fell in love with your smiling face. Expensive gift, it's not cheap. Oh, I'll have you tomorrow more than today. Oh, oh, oh. Girl, your heart is my place here to stay. Oh, oh, oh. I love you more and more every day. Cause love is what you do, babe. It's not what you say. Yeah, yeah, yeah. Kateka bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege, koroga zege. Naketana ni usiwe kako, go, go. Kateka bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Basi nitege, jeni kupebe. Give me that sweet, I'm ready to go, go, go.
Star. 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 kujipata. Si wanapenda kubank. Okay, for Joe.
Na kesha kabu. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Na kesha kabu.
Gachi B.
Na kesha kabu. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Na kesha kabu.
Kale. Nagula mtaji tutajuaga kesho.
Na kesha kabu.
Japo pesa ya maji la metorea jasho.
Na kesha kabu.
Oya mapenzi konyo.
Konyo.
Nimeinua mikono.
Kono.
Kama nzikangu na my best friend. Nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo.
Aya.
Sikia sasa om, kuna huyo nyangema DJ. Kutwa nyimbo za kizungu sijua na jikuta jiga. Na kuna jirana na kibenteni. Usiku na pele kwa moto kelele. Kakuna msiba. Fuck.
Na kesha kabu.
Leo litakufa jitu.
Na kesha klabu. Na kesha klabu.
Amtani uwa unu.
Na kesha klabu. Na kesha klabu. Na kesha klabu.
Badi badi badi.
Na kesha klabu.
Baby kaniacha, usiku mezidi kuwa mrefu.
Na kesha klabu.
Wenzangu wanaelea, mini nizama kina kirefu.
Na kesha klabu.
Oya wanangu kina.
Kina.
Mwenenu niliza makina.
Kina.
Ilimpa macho matatu na show za kibabe. Tatu nka mchora jina.
Jina.
Sikia sasa kusemu kuli nilihudumia. Ili ya sipate shida ya kaniona danga.
Nakesha.
Yani wala kunihulumia. Licha kumfungulia duka mpaka nyumba nikapanga.
Nakesha klabu. Nakesha klabu.
Leo litakufa jitu.
Nakesha klabu.
So move your body, yeah, 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 yeah. So move your body, whoa, 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 whoa. Anashapo tamu tamu,
ha, tamu tamu.
Chuchu dede tamu tamu,
ha, tamu tamu.
Sura akicheka tamu tamu,
ha, tamu tamu.
Kiguna tuna kamu kamu,
ha, kamu kamu.
Gonga nyundo nyundo like kang kang kang. Chezesha umbo like kang kang kang. Nipe dunda bungo like kang kang kang. Cheza dundo like kang kang kang.
Pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa.
Sare dua, oh, prape kap. Vecina to bebe kam, vecina. Gamlon si no papak, ta godita se me rak tak tak tak.
Hide give me lava.
Sone dodo, sone dodo.
Hide give me lava.
Hide me momo,
sone titi up, one titi up.
Tanda tanda chato,
sone titi mar, one titi mar.
No se manda manda.
Nyundo nyundo like kang kang kang. Chezesha umbo like kang kang kang. Nipe dunda bungo like kang kang kang. Cheza dundo like kang kang kang.
Pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa.
Ndege kwa kiota sitoki mambo mororo. Nimenasiana hata kwa kukokotwa singoki kwa minyororo. Nishasahau samani kushikana mashati misoso. Mapenzi gani kila kukicha vibonzo. Nimepata mwatani bila fati bila toso. Wambea kunani mna kipiki na mama nyonzo. Na nimeamua sitaki, sitaki kurudia matapishi. Shakula ya mini divai aende kanishitaki. Mahakama ni polisi, kama kuna kitu ananidai. Oh, oh, oh. Waleni wanoko noko. Penzi ina
meta 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 meta. Mwalifundisi kitoto kama kasomea veta veta. Mwiteni na kiroboto uje na matarumbeta veta. Sisi twa choche ya moto roho kwa kereketa. Benzi lina nada nari nari. Taliona hivi hivi
nari nari.
Kwa mbali lina pepea.
Viviana, and you are listening to B. DJ Jones, the superstar.
Anita, Anita, ni ayuni. Namwita, namwita nyonda sabuni. Anipa, anipa mpaka mafuni. Sio mwembe, ndio sake tamaduni.
Understand. Nice, come on, many. nimefanyia limbo Thailand mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna one night stand. Kwa chizi nisha tata, takupenda till I die. Manana nipa mawe, wengenge. Mala bitwa mala mwe, wengenge. Kajaji muna kite, tengenge. Iri mradi uchokozi, aona na na na. Machwa nataza mambingu, amikono shafunga na pingu. Kiparidu konje kuna wingu, mina mwa, mwagaga macho.
Soto Mombasa upo Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umete. Tembo apidu hii akina kari maskori wana kusengenya. Na vile uwajibu wana jite Kenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena. Yani mbaka sugu hii kifupi umeniziba mudu.
Bebe, polifoni tibiti kamata uu Ekoti eskolete, esiti chokolete. My vanilla violet you oh, nah. Kishi na usafi bet, takutumia vizendio. Kujenge nyumba simetio. You cannot live a man solo. Anywhere you go I follow you. All of my friends they know. So if you leave me, I call a wolf. Agala mishi ai. Na situwezi kabisa. Me a want touch your body now. Me a want hold your body now. I been on your body to me. Say they sing like melodies. Sweet melodies.
Kama mapenzi ni uchawi meniende angende. Mana, naisi nimezaliwa nige nikupende. Ah, yangwa ni bakavu kumeota mtende. Wa ubani wa ubavu, sema wapi tuende.
Tuwa mapenzi ni siri. Yani toka hizi sileza mapabu.
Sige ukaga hili baby.
Mazoea ya katipa tabu.
Kata kituchu, sifa ya mune una uchu. Usirusu ni kati ya putu. Chuchuchu, basi ni kata kituchu. Sifa ya mune una uchu. Usirusu ni kati ya putu.
Oh baby you make me sing this song.
Niwe,
I don't wanna do you wrong.
Unapopendo paoni. Usishangae mtu kuacha minofuna. Akalave vichochoroni.
Alima, wajili yako ninajinyima. Menzilisha katia na bima. Moyo wangu kata wendo kisima.
Baby baby, na kuitaka mtaka chovungu. Kwa mana uoni ya tatabu kuhinama. Na unapolishika lorungu mwenzako vinywele vina kisima.
Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu.
Kuna jikapewa ukurutu.
Yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu.
Kuna jikapewa ukurutu.
Yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Ulivojazia ukinisusia nizidia. Wana nani asito kuwajia unanipatia.
Sambu usaka joli. Unapenda macho yako kororo. Shuru kan kajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Sambu usaka joli. Unapenda macho yako kororo. Shuru kan kajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Alama tam. Alama tena tam. Oh alama tam. Alama tena tam.
alamba tam, ah alamba tena tam, oh alamba tam, ah alamba tena tam. Tam.
DJ Jones.
Tam.
Hit me your tron.
Tam.
Are you lying?
Tam. Sura. Tisi chocolate kidoti joketi katoto ni keki. Eh, nita mwaga bajeti nikape tiketi kunipe tiketi. Eh, ulivojazia ukinisusia itanizidia. Eh, nangangani asitukuwajia unanipatia. Eh, sambu usaka jori unapenda macho yako kolori. Shuru kan kajori tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Sambu usaka jori unapenda macho yako kolori. Shuru Luchese kuchi kuchi kwenye mapuri. Alamba tam, ah alamba tena tam. Oh alamba tam, ah alamba tena tam. Ah alamba tam, ah alamba tena tam. Oh alamba tam, ah alamba tena tam.
Mutamu napenda ukita basamu unavonipa pa mashamu shamu ujanita naka mukamu yeah, nitachuchumia na kuminimia nimekupania yo takusugulia kastiri waya na masufuria ukisimama welala
tamu tamu
nipenguru sangara
tamu tamu
ukikamata munara
tamu tamu
tuliza papara
tamu tamu
sambu saka chori funa tango keto sinzamori shauru kanka jori tucheze kuchi kuchi kwenye mabori sambu saka chori tafuna tango keto sinzamori shauru kanka jori tucheze kuchi kuchi kwenye mabori.
Ni matata, body matata mbaya hey, hey. Bwana mdogo menikamata, unanicheza kama karakta hey, yeah. Tulikutana kule Cape Cape Town, paka Accra Town, downtown hey, hey. Eti unasifa za kudanga na mengu anasema sijauna. Wivu mewaingia, unguka nionye shashara. Degi wana shangiria, na nitakupeleka Ulaya. Wivu mewaingia, unguka nione shashara. Ndege wana shangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita
Wandogo,
wana mdogo
Wandogo,
hawajui ninachofanya mi
Wandogo,
wana mdogo
Wandogo,
nikitemo na shiba
Wandogo,
wana mdogo
Wandogo,
Kilimanjaro na panda mi
Wandogo,
bado wana mdogo
Wandogo.
These people no go let me vex, make a boss gone. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Hater, man, better just shun. Sweet lover, you got a text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna dress ya. Yeah, them a link, man, me not send them. Anybody hating girl, I'm friend them. Make we use this loving girl, offend them. If them no send us, we no send them. Baby, girl, just run to me now. I'm a lover, you give it to me now. I'll keep up at the ranking, you know.
Wakiniona unanita
Bwa mdogo,
bwana mdogo,
bwa mdogo,
hawajui ninachofanya mi
Bwa mdogo,
bwana mdogo,
bwa mdogo,
nikitemo na shiba
Bwa mdogo,
bwana mdogo,
bwa mdogo,
Kilimanjaro na panda mi
Bwa mdogo,
bado bwana mdogo,
bwa mdogo.
Girl Truth 254 and you're listening to DJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial.
The African princess.
It's a divine mix of vino. Do they my issue feel a libo? The candy fry now my people. Boom, they got me some people.
Yeah, nini nidi bane. She does it as a nini. Nitafute kwa tabu, ni ile kwa tabu kwa nini. Acha nitukane.
Tukane.
Tena kwa kujami kamba pesa ya kwangu maisha ya kwangu my baby hey, call me when you're ready I just wanna get ready when you're sexy siwezi you are the only one my baby I need you on baby yeah. Leo nitakuwa mbezi
baada ya club 1 3 2 1
home kinyamwezi yeah.
You need ya tulali mpaka giza totoro Oya wana tulali, tunapita kila totoro Yo sisi ya tulali, mpaka giza totoro Oya wana tulali, tunapita kila totoro Ahu. Mpaka giza totoro Tunapita kila totoro
Mimba wale wato bale Doje maisha vila libo Apenas si te million jale Bombe calme extra vivo Oh na my girl she need to Mpe baba dry hila ganja mpe mix Oh na my she can't have condition Shauza gororo na lele tilo chanifu
Ni kolabo na baraka ni princess na mimi Tuna bring old school
Lakina spins madini
Fashion kawa tutu dogo wana battle na mimi Kila kitu ruso tosema ni speech ya mwini Wazimie data mana tawasha VPN Mine dana kuna jipya hila wao ndo again Mashokolo magen Watoto jipangena Hakuna msoto bila pen Ya uzaliko
mikuchen Yo sisi ya tulali Mpaka giza toto
Girl let me show you How much I love you With my lips on your own Let my lips do the talking now Let me show you How much I care for you You can relax let me work it I go down on you and take you away I never thought I'd share back with a woman so fine Usi nipe kisa ndani leo nipe kwa sofa For the liquor, turn off the lights Give me slow man, set it for me
For the liquor,
turn off the lights
My chérie sona, your body give me fever My baby sona, now I'm a believer
Oh, girl, your love is all me I want for life Oh,
hey sona
Your love is all me I need for life Oh,
hey sona Baby, take it down low, low Simmer down, let me go slow, slow Homie, don't let go, no Let me know what to do to ya Say my name cause it turns me on I'll be giving you all night long I know that you want me, baby, I'm ready, yeah, yeah. For the liquor, turn off the light Give me slow wine, suck up on me For the liquor,
turn off the light
You do to me cause you make my heart fill with joy And I can't deny umenishika mi kwanza kwa mulipa karo Tafaranya, tapanya mimi wako Nachotamani ujue Cause it's a beautiful girl But nobody, nobody, nobody Baby nobody, nobody, nobody fine like you Nobody fine like you
Sisi bado, oh, babe I hope you dirty sooner yeah. The way I dirty
za yu mambo ya kuchiti ya kusina usiche niacha kwa fitina oh baby yo chwa mapenzi nya wawili baby sije watatu atayaribu oh.
Kimenoga iko michezo tari mpaka naumba pop kitoga iko nakatafunika mamboga iko nyuma kakaficha maboga uko nakafundisha kupiga yoga iko katoto kamenikoroga ko katoto kamenivuruga iko Mwana mwali batajari kwenye kona anavyo nibana
yeah.
Sakafuni juu ya dari mwana raha tunapeana
yeah. Kanipa vyao ya ye nijeme dari kwa mapenzi ni hodari Nilikatongoza vya kama utani kakaja kunikubali Yeye yeah, amenituliza ruhani wachani wape habari Sasa najili ya raha zopani huku pepo wa bahari Tuturulu Mwanga nuru
Oh
finale Mimi nae Akija leto nikapakate Napika moto paka kadate Leo finale
Welcome to Superstar Entertainment Kenya for DJ Academy, audio and video production, sound or public address hire, photography and graphic design. Contact plus
254-743-3459. Sana. Una mafurugu, kakonisha tubu, unanijulia mama Wendo wa maji, pombe Walawe usikone, waso tupenda, wanidonge oh mama, cheza na mie
Superstar Records.
Yeah. I know my new car.
I know they shake a cassava. Girl, I'm for you. You only you.
Only you.
I'm trying to please you now. You still getting jealous, oh. They're getting jealous.
I know.
They're getting jealous. Don't buy whatever they sell us. One way to get to Europe. You're getting jealous.
I know.
You're getting jealous. Don't buy whatever they sell us. One way to get to Europe.
Oh, malezi ya merithi upande wa
bibi, mwali nyuma kama mlima itiki.
Nelson Kisanga, Ajede DJ.
Usisitishe chumi tampaka safura. Nimeambiwa chuzi unacheza gachura. Achura
ruka ruka
achura
anajampu
achura hongo
ruka
jamani chura
anajampu jampu. Atete 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 give out the box. Atete 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 atete
fagilia
kemkwela babu
fagilia
eto kumwembe.
Kusema sema kando, ayo mambo ya kinafiki. Kama hayaweza mambo, kuja uonyeshe kachichura.
Anaruka ruka
chura,
anajampu jampu.
Oh chura,
anaruka ruka
chura,
anajampu jampu.
Adede, 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 adede.
Shana mtoto wa Masaki.
Adede, adede, adede. Fagiria
wah! Ricardo Momo.
Fagiria
wah! Doni ya Madoni Fumwe.
Anakusudi.
DJ Jones.